Doctor of Sound.
Ni kweli nina viki, sitamaniki. Visifanye nikose furaha yangu kwani ulinikuta. Hujui wapi natokea. Tena sina kiki, sina hiti. Najipa moyo uenda kesho zamu yangu. Na mimi nitawika, mziki nikisha uotea. Ni rahisi sana, rafiki, kumfanya adui lakini si adui. Kumfanya kuwa rafiki. Nimegundua ndo maana misitaki kungangana kuwa na rafiki atakaye ninyima furaha yangu. Ukinichukia ishara, analipo maurana siwezi kugombana. Nikaribu CV yangu kufuatilia maisha umejikoka. Netu flani ameshuka uametok. Anayuzi smarti ya ungorok. Mbele za umati ukarobok. Unajichanganya, hey, never feel sorry, hey. Unajichanganya, never feel sorry. They call me bad man, guadaban. Bad man, guadaban. They call me bad man, guadaban. Bad man, whatever. They call me bad man, whatever. Bad man, whatever. They call me bad man, whatever. Bad man, whatever. Wali yonidisi nishasamehe. Yaliyopita sindwele. Kama ni snichi, imekutachi basi jicheki. Na kule kugombana na redio ili nipate kiki. Chamini sake salio, wenda kesho nitahiti. Ah, unajichanganya, hey, never feel sorry, hey, unajichanganya, never feel sorry. Kama riziki wangegawa binadamu, basi na mimi ningekosa. Maana binadamu wa sasa siyo wema. Mbona kutoa kucha chana kila mara. Minazidi kupambana nitimize ndoto zangu. Na kufuatilia maisha ushajikok. Yatu flani yameshuka uametok. Anayuzi smarti ya ugoro. Mbele za umati ukarobok. Unajichanganya, hey, never feel sorry. Unajichanganya, never feel sorry. They call me bad man, guadaban. Bad man, guadaban. They call me bad man, guadaban. Bad man, guadaban. They call me bad man, guadaban. Bad man, guadaban. They call me bad man,